hadiga wadna urkayga iyo hadiga wadna evadi ishqiga ku aroriye
I love you too.
I love you too. I love you too. I love you too.